naye, unatamba naye. Samia tunaye, tunatamba naye. Ameboresha umeme nchi nzima, barabara zimejengwa kila kona, kwenye afya kaimarisha kabisa, hata aseme mchana siku atalala, hata aseme mchana siku atalala mama, hata aseme mchana siku atalala, hata aseme mchana siku atalala mama. Ai, tuna imani na CCM, tuna imani na Samia mama. Samia tunaye, tunatamba naye, wadada wakaka wazee vijana. Samia tunaye, tunatamba naye. Samia tunaye, tunatamba naye. Samia tunaye, tunatamba naye. Haya, piga makofi matatu, piga makofi mawili. Haya, piga makofi matatu, piga makofi mawili. Kama unampenda mama Samia, piga makofi kwa juu. Kama unampenda Dr. Mwinyi, piga makofi kwa juu. Kama unampenda na Nchimbi, piga makofi kwa juu. Haya, haya, twende, piga makofi, piga wanangu, pigeni, piga makofi, piga wanangu, pigeni, piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga, piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga we. CCM wanatiki, wajumbe wanatiki, CCM wanatiki, vijana wanatiki, wanaume wanatiki mama, wanawake wanatiki, wamama wanatiki mama, wababa wanatiki. Walete waje, walete waje, walete waje, walete waje, walete waje mama.